was the most of your way.
Hello.
Hello, Mr. Presenter. Yes, I'm Lisa. Rambi. Savampaye sekendi. Sindike ka message. Katuke my lover. Sabati wiga topu wadui Awati muwe mitima Watali na chisa Awakaba peini Kuno ulumi wendike wangi Uchiga kuwakani Mulirwe nkukolinga Nota pikinga Nini ndo wando kubipinga Nono Ndeiwe solution when you leave me lonely. See na solution that's a baby. Ain't no love mission. See na plan B that's a bony illusion. See na plan B. I love you, baby. You are part of me. You belong to me. Baby, talk to me. Wadaka simu kama pesa. Tuanyu nyangani tukesa. Enyiga njene tutesa. Sumanyu wali lunkesa. Mwenange kuradio wensinzi de. Buwango njize. Changu jenize. Eno wachari wange. Kavasi kenswale, kenswale. Siri na solutioni, when you leave me lonely. Siri na solutioni, tasa baby. Eno love missioni, siri na plani, tasa mponye illusioni. Plan B.
Sigatu kuverira.